Nimejitahidi kuwa mkarimu, kukaribisha rafiki nyumbani kwangu. Sasa sitaki. Nimejitahidi kuwa mkarimu, kukaribisha rafiki nyumbani kwangu, nikitambua wajibu kila mtu. Kutembelewa si ubaya asili yetu, na wafikapo wamonapo mke wangu hazishi shemi. Shemeji za urongo umenila kuichafua nyumba yangu, jama wenzangu. Sasa sitaki. Nimejitahidi kuwa mkarimu, kukaribisha rafiki nyumbani kwangu, nikitambua wajibu kila mtu. Kutembelewa si ubaya asili yetu, na wafikapo wamonapo mke wangu. Mary, Mary, mpenzi wangu we, nifanye nini Mary, hata ujue na kupenda. Mary, 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 unanikondesha mie, maisha wanifubisha Mary, tahali ya kujua. Uache Mary unayofanya we, yeah. Mary, 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 wewe ndiye roho na wewe ndiye moyo, wewe ndiye roho na wewe ndiye moyo. Come on, oh baby.